Kolosiyanko en surewol nayabol onon godube mashube njoge mashube modon boddum kokkebe ko hani be keba gam on andi onon ma on godi jeedo on tondo ngade ka waduki doare ngade hakkilo modon do doare den on getta Allah non ma ngade nemin doare gam Allah mabbitana min lawol min gaji nasiru mako wato habaru almasihu do majjun dun suriyam ngada nemin doare gam min andi nadum no hani no komo e famirta dum boddum pame irin gikkudum gadanton be tokka yesu kutire konge le sherel gel kawrudon e mabbe boddum bolide modon konde de garta belde nanki podoji hakkilo yimbe gam andon no hani no toranodon komo e tiki kus hokkay on fu habaru am o tokkudo yesu mo min gidi kuwa mo gonga mo min kudata kugal jomirawo kanju wadi lilo momi to modon gam o hokka on habaru no min gontindiri o sembi dina berde modon imo yata e Onesimus tokkudo yesu igonga gidado gondo der kautal modon be kokkay on habaru kodume ko wadata do o Aristarchus gondudo e amder sudu shural i houna on non ma Marcus bandirawo Barnaba on jadake on bi'ama njabbo don mo boddum to o wari to modon Joshua bi'etedo Justus i houna on kanuma der yimbe be kudaimi gam lamu Allah kambe tan goni yahudanko en tokkube yesu do o be balliyam na sedda aba faras i houna on kanko ma e mo der kautal modon o mashudo yesu almasihu konde i motoro Allah sembi dina on ngarton tokkube yesu kewbe gadobe ko Allah yidi be ngala seko mi wawa mi hokka sheida o huwi na sedda gam modon e gam yimbe Laodikia e yimbe Hierapolis Luka nyaundo mo min gidi e Dimas e be ko na on ko na ne min tokkube yesu gonbe gariri Laodikia e bi etedo nimfa e tokkube yesu kawri tobe to wuro mako gada dum jangani on derewol go'ol non ma tabbitine dun janga ningol tokkube yesu gonbe Laodikia onon ma jange derewol gol tokkube yesu gonbe Laodikia lildo noita on bi'e Arkibus tabbitin ayottini kugal gal jomirawo hokkuma min Bulus windi ko non gool i jungo am to on gejjutu imi don habbira boggi jamdi der sudu shural Allah barki dina on